uJune inyanga kazwelonke yezemvelo, kanti kulonyaka sigcile emnothweni wemvelo. Umbuzo esinawo ngothi, ingabe umnotho wemvelo uyakuthinta na? Imithelela yokuguquguquka kwesimo sezulu kanye nezidingo zethu zokuphila kudinga ukuba sithuthukise ezohwebo esibhekele ezemvelo. Ukugxila kumnotho wemvelo kuzoqinisekisa ukuthi esikwenzayo sikwenza ngendlela ezofezekisa izidingo eziyothokozelwa izizukulwane ezizayo. Ukufezekisa lokhu, sidinga ukunciphisa ukusabalala kwemikhiqizo edala umoya ongcolile ngokusebenzisa izibi ngendlela esizozuza ngayo. Songa ugesi, sivikele ukonakalelwa izitshalo nezilwane ngesikhathi sivikele umnotho wemvelo. Bantu baseNingizimu Afrika, khumbulani ukuphungula, ukuphinda nisebenzise nokuvuselela kabusha. Lo myalezo uwethulelwa ngomnyango wezemvelo. Ngeminye imininingwane ngomnotho wemvelo, shayela ku 086-111-2468 noma uvakashele ku www.environment.gov.za.